bongamusic.com. Lipina Zambonga.
My baby,
I miss you, my baby. I miss you, my baby. Dakwisa Botswana, Dakwisa Namibia, Dakwisa Angola, Dakwisa Dubai. I miss you, my baby.
I miss you, my baby. Kiwe na fera bebe, hakuna usiri ha. Mila tile fera wena, nika kuisa kuoma. Luka kuisa lina ha, ina hazesiani. Kito na zeukaya, ulibere ne fera. Hey, I miss you my bebe. Kiwe na fera bebe, hakuna usiri ha. Mila tile fera wena.
I miss you, my baby.
I miss you, my baby.
Dakwisa Botswana, Dakwisa Namibia, Dakwisa Angola, Dakwisa Dubai. I miss you, my baby.
My baby.
Imaniyo, Imaniyo, yakalukau hanya. Wena nina, ayo.
My baby.
I miss you, my baby.
My baby.
Dakwisa Botswana, Dakwisa Namibia, Dakwisa Angola, Dakwisa Dubai. I miss you, my baby.
My baby.
Eninga unendiwe, pase mutima wako. Iwe na fela ilata, hakuna minusi hape. Bata nikuise nikuluna, uyobona niboma. Hakuna yoni ilata, iwe na yeni gata. Mwafu pilo wata, nife pilu yao. Nika kufayata, ima kukonda. Na kutokwa na, chafaka upiti.
I miss you my baby. I miss you, my baby. I miss you, my baby. Dakwisa Botswana, Dakwisa Namibia, Dakwisa Angola, Dakwisa Dubai. I miss you, my baby.
Download it at bongamusic.com.